senantolanta bena gun kan musokunda mali la championa n'o ye ŋanaya ɲɔgɔn danw ye minw be ɲina sɛzɔn 2020-2021 kofɔ a tile duruna bolo dara a bolodacogo filɛ sinigɛnɛ sibiri mɛ kalo tile seegi san 2021 stad bameba tarawele la sigaso nɛgɛ ɲɛ 16 sanga 30 as modesi kaso ale ni as mande ka bɔ bamakɔ olu be ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen sibiri stad abdulamakro sisogo la kayikaw fɛ nɛgɛ ɲɛ 16 sanga 30 tigres de kai ale ni bamakɔ super club be ɲɔgɔn sɔrɔ halisa sinigɛnɛ sibiri mɛ kalo tile seegi stad municipal de san na nɛgɛ ɲɛ 16 sanga 30 teriya de san ale ni bamakɔ as polisi be ɲɔgɔn sɔrɔ kare nata mɛ kalo tile 9 san 2021 stad mamadu konate la bamakɔ nɛgɛ ɲɛ 16 sanga 30 as real de bamako ale ni badenya fc be ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen kare nata stad mamadu konate la halisa nɛgɛ ɲɛ 18 sanga 30 isufas union sportive des forces armées de sécurité ale ni amazon commune 5 olu be ɲɔgɔn sɔrɔ kare nata as real de bamako dagayɔrɔ la nɛgɛ ɲɛ 16 sanga 30 super lyon ale ni santoro ufc be ɲɔgɔn sɔrɔ championa ɲɔgɔndan nunu bena to ni mali muso senatolantanaw k'u sen sɔrɔ ka taa fɛ yani marɔk musolakaw k'u bisimila juɛnkalo nata la ɲɔgɔndan don min be don badenya senatolantan ɲɔgɔndan hokumu kɔnɔ a laɲini kɛra marɔk senatolantan federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ ka ɲɛsin mali senatolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ma ka fara o kan cɛkunda sisan cɛɛ kɔrɔbalenw ko don halisa senatolantan bunagun kan mali la championa ŋanaya ɲɔgɔndanw minw be sɛzɔn 2020-2021 kofɔ ɲina sɛzɔn ko don a tile 14 jaabi dow filɛ as duwande sikaso ale ni as real de bamako se kɛra as duwande sikaso ta ye celukila ni kanankolo as duwande sikaso kanu na us kita ye se sɔrɔ us buguni kan celu 3 ni kanankolo stad malien de bamako cs dugolon 2 filanin bin simasesila celu kelen kelen cob club olympique de bamako as bakarijande barawuli se kɛra cob ta ye celukila ni kanankolo ɲɔgɔndan minw kofɔlen filɛ u be tana kunu araba mɛ kalo tile 5 san 2021 bi alamisa mɛ kalo tile 6 san 2021 stad modibo keyita la bamakɔ ni nɛgɛ 7 dana gosira 11 créateur de ɲarela ale ni as black star be ɲɔgɔn sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawre ka laseli don